wanusema we ufai. Kikutana nao wana nione yani shai. Natamani niseme bye bye. Penzi wangu wendole nifanye nijirai. Najua wapendi kutuona, na tena wataki kusikia. Najua wajua tulipo anzia, na kuomba ubaki shikilia. Najua hawapendi kuona kona mi, na wanasema mengi weo niachami. Hasa kwa nini mpenzi unakana? Sema mengi mbadi uniate mi. Asa kwa nini penzi unaongea na
R&B singer, hey. Kumbe wanichora and the king himself, yeah. Siri mina weni lazima iwe siri yazi. Shoni mina wena soni lazima ulete shazi. Soni mina wena soni kama wongo ni kazi. Usione kama urafiki ni vieti upate kazi. Sioni urafiki wambuzi keti tumkune nazi. Urafiki mkia wambuzi mfupi na nyeti wazi. Na kushanga ubani yani mwaya, wena bani yani mbaya. Waubani vipi haya, ya chumbane kimwagika hadharani ujweni haya. Haya wanashika nini, washikaji washika mabaya. Yanawika, jagao hajawika. Alfajiru wa shayanika kariyakao. Awakai maneno ya mewakari ya kao. Kumbe nao wanataka kunikalia au maka kwa nyumba yangu wakipalia. No, kwa pamoshi unavuka juni ndani kwa moto. Oh, na kumbe wanichora, unanichora.